Oh yeah, yeah, yeah. Kila time sisi tuko aire, kasi yote ni matire. Baby nipe lighter tukiwashe, ama basi jamu tushikishe.
Dema say a gangster need a peaceful girl. Tukiwa mashasha, this is peaceful love. No gentle heart bila peaceful heart. Tukiwanga soba siubisha na really mini shike ntaka drugs. Nima penzi ntaka drugs. Illumini shikin taka drugs. Hima penzi ntaka drugs. Illumini shikin taka drugs. Hima penzi ntaka drugs. Illumini shikin taka drugs. Hima penzi ntaka drugs.
Nimetafuta harasta umu, nimekuwa hustling, nimempata na tunaendana. Pakibonga nyoko tunawashangwai, eh, washangwai. Wengine wanakujiwa na kudai, eh, wanakudai. Jetu smera rukano na tumazai, eh, tumazai. Zafanya na zaruka juu kama sai, eh,
kama sai. Dema say a gangster need a peaceful girl. Tukiwa mashasha, this is peaceful love. No gentle heart bila peaceful heart. Tukiwanga soba siubisha na really mini shikin taka drugs. Hima penzi ntaka drugs. Really mini shikin taka drugs. Hima penzi ntaka drugs. Really mini shikin taka drugs. Hima penzi ntaka drugs. Really mini shikin taka drugs. Hima penzi ntaka drugs. London City bomb, funny kama Taliban. London City dom, tufanye kama Hadija. Sitishika zangu situshikane, mapenzi ni ya dudu situkumbane. Mapenzi ni keroma situkulane, tumekwa mambuzi situsemane.
I need a Gideon boot and a khaki suit. Nakatoto kakotu na kidimba tu nikiwa matings. Mezo takonpende tu.